Edward Lee Mitima Mugwanga Uganda Heart Institute litegeeza nga bwelikubisizaamu emirundi ebiri omuwendo gw'abantu abalongoosebwa ke baabongeza ku mbalirira emyaka gy'ebyensimbi ebiri egiyise. Ssenkulu wa Uganda Heart Institute Dr. John Omagino agambye nti ekiseera kino bawezezza abantu basukka mu 6 buli mwaka be bakolako oluvannyuma lwa gavumenti okuwulira omulanga gwabwe mu by'obuvujjirizi. Ekiseera kino batandise n'enkola ey'okusasula ez'obujjanjabi mu biwagwa ate ku baana be kiba tekirinda nga yaakazaalibwa tebabaggyako yadde omunwe gw'ennusu. Wabula newankubadde batuuse ku buwanguzi obwo gw'omuwendo gw'abalwadde abeetaaga obujjanjabi gukyali waggulu, tebaluubirira okukola ku bantu baakiri 1,000,000 buli mwaka.